sana hata baadhi ya projects tumefanya ambazo zimetokea kuwa tunajiona kwamba
the internal like
hii ilikuwa ni mistake. Lakini pia muda mwingine hata kuna namna ambayo labda tumekuwa raised hapa au kuna namna ambayo kutokea kwetu ni kama inakuwa defined kwamba it was a mistake. Kwa hiyo tunakuwa tukitembea in that borderline, okay. I was a mistake or that was a mistake. Lakini nataka kumwambia Gigi kwamba you are not your mistake. You are not your mistakes. Either ulizifanya wewe, ulizisababisha, either ulisababishiwa, lakini na mwisho wa siku ni kwamba at some point umekuja kurealize kwamba this was or is a mistake. Haikudefine wewe. You remain to be Gigi, you remain to be the most.
Hi everyone.
Hello, hello. Welcome to Sikio Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this.
Hiya.
Hi guys.
Hello.
How did you?
Tabii tafute wimbo wa salamu.
Very true.
Niendeleaje? Tunatumai mnaendelea vizuri sana. Karibu tena Sikio Podcast. Karibu tena kwa episode nyingine. My name is Gift. You can just call me Gigi.
And I'm Belinda. You can call me Belinda Babalifa.
Oh, yep. Na tuko hapa tena wakati mwingine tena kwa ajili ya kukupa sikio. Ili tuweze kusikia, lakini na wewe kuweza kutusikiliza.
Yes.
Karibu sana.
Welcome back.
So, how are you?
I am fine. Now, before we started taping, jamani, I am so fine. How are you?
I'm good.
That's great.
I'm good. I'm excited.
Naomba kuna siku tutakujaga tu kushare my excitement. So, how was October?
October.
Blessings.
Yeah. October. Zote limekuwa ni ule mwezi ambao ni mwezi mzuri kwa mzaliwa watu wetu wapendwa wengi. Pia kwa inakuja na ka tension kidogo, yani birthdays nakoga nyingi mpaka you are like, "Hey, so who is who?"
Maana mimi, my mom is an October baby. Gigi's husband is an October baby. We have a friend twin ambaye tushafanyaga episode 1 ya nyumbani kwake ni October baby. Mtoto wake ni October baby. Apo not to mention other people like out just a
few. Mpaka tunataka kusema jumuiya ya October babies mjiunganishe. Mwe mnaweka kibugu chenu mtupe tuwafanyie jambo. Maana tunasema tumguse kila mmoja.
The blessings ndio tunawagusa hivyo kwa sababu hapo hizo keki zote.
Guys, jamani, asante sana wewe ambaye umeendelea kwa pamoja na sisi. Like, subscribe, share, comment, kutupa feedback, reviews. We really appreciate it. Tunaendelea kusema kama Mungu akubariki sana. Na wewe ambaye you are a die-hard fan, try fam na kila kitu, lakini hujasubscribe, we are like my friend.
Subscribe.
Like, are you for real? Like, are you
subscribe.
For real? Free. Yep. Subscribe. It's free of charge.
Yep. Na kwa wale ambao mmekuwa mna subscribe, thank you very much.
We see you.
We are growing. Mungu abariki sana.
And we really, really appreciate kile ambacho mmeendelea kufanya kwa ajili yetu.
Yeah.
So, Mademoiselle, leo tunaongelea nini?
Leo, I remember one of the previous episodes, tuliongelea what would you tell your younger self.
Yeah.
Lakini sasa, kwa sababu we've learned kwamba tulivyokuwa wadogo, we didn't live most of our moment, kwa sababu tulikuwa tunanticipate. Next season. Sasa hivi, tukiwa ukubwani, we are here, tuko ukubwani. So, let us talk to ourselves, our current selves. Like, wewe unaangalia sikio try. Yani nafsi yako. Gigi, uongee na wewe. Bebe.
Gigi.
Yes, who you are society. Sio zamani, sio ajaiwi.
Okay, so, I'm supposed to talk to myself.
Wa sasa hivi. Kwa sababu, before you get into that, kuna different speakers na kwenye different books nimesahau like majina and everything, but nimejifunza na ni vitu ambavyo ni kweli kabisa, kwa sababu wanasema hivi kwa yani the mtu ambaye unashinda naye muda mwingi ni wewe mwenyewe.
Okay.
Ukilala uko na wewe, ukiamka uko na wewe. Mhm. Ukiwa mwenyewe uko na wewe.
Okay.
Yaani tofauti na mfano let's hapa when we're taping tuko pamoja, after some time utaenda kwako, nitaenda mimi nitarudi kwangu, yes. Utaenda labda sijui sasa hivi hapa mume wako yuko kazini, wewe uko hapa, umeona hivyo. Lakini you are still with yourself, which means wewe ndo ambaye unajisikia sana ukimtoa Mungu. Mm-hmm. Yaani wewe ukimtoa Mungu na shetani, maana anakuaga na mwambie. Wewe ndo ambaye unajisikia sana 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 personal, kwa sababu wewe ndo unajisikia kwa asilimia zote. Let's hear what you're telling yourself, or what would you tell yourself?
Okay.
And how? You know there is what and the how.
Unaongika unahitaji the how. Sababu tunahitaji kuwa na tissues za kutosha hapa.
My
God. Nakupa mtandio.
Rafiki mmoja anasema unalia kama unabweka. So well,
unaongika unahitaji the how.
Yeah,
kuna muda life
ina
life is like thing. Mama unakuwa like, unajua the right thing. Ila sasa kuifanya the right thing uweze kuishikilia na kutembea nayo, inahitaji mayowe. Inahitaji mtoto mchungu lishike kidogo like.
But I feel you.
I give yourself a hug.
Yeah.
Well, let's go celebrate. Na mgina hata, hata it's a victory moment. We win kitu, lakini sasa ile safari mpaka umefika pale. Hey, unahisi hakuna anayekuelewa zaidi ya wewe mwenyewe. Wewe na Mungu.
Na
wewe mwenyewe. Ndio hapo sasa mambo yanapoa.
Na nadhani kina mambo kweli, kuna one of the sermons that alifundishaga Pastor Sergey alikuwa amefundisha, sikumbuke kwenye which scripture, lakini ilikuwa ilikuwa ni kwenye John I think, yule mtu ambaye aliponywa na Yesu, alikuwa kipofu akaponywa na Yesu, na alikuwa kipofu tangu kuzaliwa, wanafunzi wake akawa anasema nani ametenda dhambi
yeye
au wazazi wake. Yesu sasa alipoponywa, baadaye wale sijui wale mafarisayo sema ni nini wanataka kuleta zile figs sio na nini, akawa sasa kuna point moja alifinisha Sarah Jakes akasema kwamba kuna muda you get a miracle, like unapokea muujiza, unapokea majibu ya maombi yako, lakini the weight of it is too much kiasi cha kwamba unashindwa kuprocess ule muujiza. Kwa maana mtu baada ya kuanza kufanya kwamba I can now see, kajikuta inabidi aanze kujibu. Ehe, ni kwaje umeponya sijui kwa nini, yani unajua vile kuanza like let me breathe, let me just be in this victory moment please.
Na hakuna anaweza kuelewa unachojisikia hapo zaidi yako mwenyewe. Unaweza kukaa na wewe mwenyewe.
Okay, maybe the how kidogo but ukiri.
Mimi naisi ya uto weza kuhenga
my how. Basi acha tu do na the what.
My how, you want to be able to.
Kwa kweli, basi acha tu do na the what.
It's so deep. It's too deep. Only Gigi can understand.
Only Gigi can understand. Kwa kweli. Anyways. So yeah, try. Wakati Gigi anaenda kuanza kutuambia, you too. Please go with us, like take it along with us. Kwamba, what would you tell your current self?
Yeah.
Unamwambiaje? Unaongea naye nini? Unajua vitu kama
hivi. Yeah, against all odds. Yes. Maana pia unaweza kuona kwamba okay, ndio yale mambo kwamba mna mwingine you know what to tell yourself, lakini mazingira ni kama hayashemeni na what you're supposed to be telling yourself. Ko I tufanye hivi vitu vingine vyote havipo around. Au chochote ambacho ni kikwazo, chochote ambacho labda kinaku overwhelm, whatever that it is.
There's no room for failure, there's no room for doubt, there's no room for nothing.
Mm-hmm. Like, yeah. What would you tell yourself? Mm-hmm. So, Mimi Kwanza, I would tell myself, You see, look at me, you can't tell me how. So, I would tell myself, come back, I'm not my mistakes. Yeah, like I'm not a mistake. Sababu, I've personally come to realize kwamba kuna zile mistakes ambazo tumesha zi identify as mistakes kwenye maisha yetu, either in terms of choices, decisions tumefanya, baadhi inawezekana hata baadhi ya projects tumefanya ambazo zimetokea kuwa tunajiona kwamba
they didn't turn out like
hii ilikuwa ni mistake. Lakini pia muda mwingine hata kuna namna ambayo labda tumekuwa raised hapa au kuna namna ambayo kutokea kwetu ni kama inakuwa defined kwamba it was a mistake. Kwa hiyo tunakuwa tukitembea tunakuwa tukitembea in that border like okay. I was a mistake or that was a mistake. Lakini nataka kumwambia Gigi kwamba you are not your mistake. You are not your mistake. Either ulizifanya wewe, ulizisababisha, either ulisababishiwa, lakini mwisho wa siku ni kwamba at some point umekuja kurealize kwamba this was or is a mistake. Haikudefine wewe. You remain to be Gigi, you remain to be the most lovable person, you need to be the most precious thing kwa sababu Mungu hakufanya makosa kwenye kukufanya, kufanya makosa kwenye kukuumba, pia hajafanya makosa kwenye kukuacha kuwa hai mpaka leo. So whatever thing ambayo unaiona kwamba ni mistake, it's just part of life. Ni maisha tu. Na mbele mbio unaweza kuona kwamba ni mistake, lakini kumbe ilikuwa ni way ya kumpa Mungu utukufu. Kuna video I think sio niliona. Okay, huyo mtu alikuwa anamwencourage another person kwamba hicho kitu ambacho wamekuwa kikisubiria for so long kwamba hakitokei. Ila walisema kwamba kuna watu wengine ambao hicho kitu kimekuwa kikitokea.
Okay.
Yeah, mfano tuseme kuna watu ambao ulimwengu unaweza kwa consider kama lucky, yani like they are lucky. Wameenda shule, wameenda shule, wamepata kazi. Yani ile series of events.
Amepata kazi, mara ameoa, ameolewa, amepata watoto.
Amepata watoto, naona kesi na ishi yake kama
yamenyoka,
yani hana nini. Alafu kuna wewe ambaye ilibidi sehemu fulani urudie kidogo, ilibidi sehemu fulani uteke pause, ilibidi sehemu fulani hivi au ulienda vizuri kufika sehemu kama ukakwama hivi. Akaniambia kwamba kila kitu kimefanyika for the glory of God. Naye alitumia the same example ambao umetoa from the Bible. Kwamba that person waliulizwa kwamba nani zitaleta na dhambi. Yesu akambia hakuna aliyeleta na dhambi, lakini ilifanyika kwa ajili ya nini? Ya utukufu wa Mungu. Akasema kwamba yule boy ambao tunawaconsider kama like they are lucky, it's for the glory of God.
Wow.
As much as inawezekana wenyewe pia wasi wanachukulia kama it's something so precious kwa sababu hivyo, lakini kuna wengine maisha yao yameenda au tuna kama they are lucky na wanaendelea kumpa Mungu utukufu. Umeona? Na wewe ambaye umesubiria au ulibidi sehemu upause ufanye hiyo, kuna sehemu unaona kama like urudie au kuna sehemu uone kama maybe something is not fine with me, wogote vile, yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yani hakuna kitu Mungu ambacho anakifanya ambacho hahitaji utukufu nje ya hicho kitu.
Wow.
Yeah, so the way I've turned out, even mimi kuna muda ambao nimeproject mistakes on myself, how other people have projected mistake on me, how environment, circumstances have projected nini mistakes on me, haiondoi that thing. Haina haiondoi walali wa kwamba it's for the glory of God. Yeah, so my being, my presence, my now, my tomorrow, my yesterday, my so-called mistakes that do not define me. I'm only defined by the glory of God. Kwa sababu I'm here to glorify God. So you are fine. You're not your mistakes. So far so good. I would wish you to uondoe mistake and uweke glory. Yeah. So I'm not my mistakes.
Wow.
I'm glory.
Wow.
Yeah. So yeah, wow. Gigi.
I hope you're listening to that.
Me too.
Wow, I love that. I you may better please work with that. And you removing mistake and putting glory. I love that.
Amen.
Yeah.
Amen.
Guys, I think it's a wrap.
I mean, I'm just going to act in your accuse. It's a too funny, eh?
Joe! I mean, what do you say? Eh? Me, when you're a parent, you won't be a decision like this. Okay. Okay. Let's talk about being in a building. That is too sharp.
I want to, Belinda, I want to hear
that. Please let us know, what would you tell your current self? Yani achana younger self, achana future self. Wewe wa sasa hivi. Yeah, thank you very much. Karibu.
I'm fine. You are fine. Yeah.
Okay.
You are sorry.
Amen. Oh, yes.
Thank you very much. Mm-hmm. So what would you tell Bebe?
Mimi, what I'll tell Bebe, jamani. Why did you start? Guys, do you ever get that moment? But anyway, so guys.
I'm like, okay. Why did you put yourself in this danili? Kusabu itabidi ukasikilize. Kitu kana uandike pembeni.
Yeah.
Like every time. Kama yeah. Okay. This has happened. Mm. Yes, it has happened.
Mm.
And it's part of life. Like it does not define you.
Mm.
And tumeweza kutoa mistake or shame or whatever that it is with glory.
Yes.
So find what glory means, what it means, and then work through it. So I'm like, okay.
Please do that. Maybe mwenzio nitafanya. So what I'll tell myself, kwa kweli guys, yani nikwambie nini, niseme tu like with all honesty, I just need the Holy Spirit right now because everything has vanished.
You have the Holy Spirit.
Amen. Holy Spirit, please. Holy Spirit, please activate yourself in me right now because I need you. I need you for me. I need you for the tribe.
Mm-hmm.
I need you for Gigi, like, okay.
You know, the person who needs him the most is Bebe, like the one who needs to listen.
Yeah. Anyway, so first of all, I'll tell myself that I really, really, like, honestly, not in a selfish way, but I think, not anyways, let me just say what I'll tell myself. I'll tell myself that I really love you. I love you because I think I've not shown myself that much love. Ambapo natakiwa ku yani like the way I'm supposed to love myself. Mm. So I'll tell myself that I really love you because you deserve to be loved. That's why even God sent his only begotten son for me. Wewe kama haujampersonalize, haya mimi jamani nampersonalize Yesu kufa msalabani kwa ajili yangu.
Yeah.
Kwa hiyo, I'll tell myself that I love myself. I love you, Belinda. Like, it should sink in. Kwa sababu if, because kuna some decisions that I made, and it's because I didn't fully love myself. Like, if I loved myself the way I'm supposed to be, yes, I would make some better choices. I would be able to embrace some mistakes. Kama ambavo, I have moments, kama ambavo, unakute labda either I get carried away, maybe you get a certain victory. Mm. Sometimes una achieve something. And then let's say labda I'm pursuing a certain goal. Labda I want to lose weight. And then I lose the weight. And then you come on a plateau pale. Why? Because babuye naona kama like maybe that's the best I could ever get. And I'm not saying I'm not being grateful at like inani na yuta kwamba I'm becoming my own obstacle to experience a greater glory. Kwa sababu tu, nimeona kwamba maybe this is what I deserve. Then it's like, I don't deserve more. Najua vile. Yeah. So I'll tell myself that I really love you, Belinda, and because I love you, you will deserve to fully experience God's glory. Now, not limiting his presence, ama him showing up for you. Kwa sababu, out of not being able to acknowledge ama to love myself enough, kuna muda I've rejected love, unajua vile, but I haven't received love because I haven't received love for myself. Sometimes I haven't received love from other people, and I believe maybe at times I didn't receive love from God. And key point, receiving, not I didn't get. You may be given something, but then you don't receive it. Yeah. But not loving myself enough, bless you, not loving myself enough, imekua, imenilimit kwenye kureceive love. Ambapo, everything iko rooted sana kwenye upendo. Ukiangalia tena namna ambavyo Mungu kichomfanya amtume mwanake pekee kwa sababu anatupenda. So there is so much that comes with love ambapo sasa nimejikuta na limit receiving all those packages just because I didn't love myself enough. Kwa hiyo I'll tell myself that I love you, Belinda, and I think I think sasa hapa ndio hivyo naongea na mwenyewe myself and I think I think jamani with all yani with a very very humble spirit mind natamani nisije nikawa misunderstood but I think if I was not Belinda and then I was shown who Belinda I would choose her like I would want to spend time with her Aww. I'd want to be friends with her I'd want to you know to hang out with her yeah so I'll tell Belinda I love you yeah
it's in those moments that mfano kuna mtu ambaye unamadmire labda her look or something afu unakuja kugundua kwamba yupo yani anakuja na self esteem with the way he or she looks and you're like what's your problem? So me I'm like,
what's your problem?
Baby, what's your problem? Like,
oh my god, jamani.
In so many ways, kuna vitu ambavyo ningeweza ku unye kuna vitu ambavyo unaviona on a person. Na you admire, you like them and all that. Na unatamani yani uweze kuchukua hata 5% tu ya vile vitu. Alafu kuna namna ambayo huwezi kuvichukua without a price. Na probably you're not ready to pay for the price.
The price part.
The price is really pricey. So unapata like, oh. So me, I'm like, my has been struggling to herself. So I'm like,
yeah, my friend. Anyway, some other day it's the word. My friend. So I'm like, oh, Germany.
Wow.
You get to experience that moment. You're like, hey, if
Germany.
Anyways, so guys, kuna muda hii hapa ni, I don't know if it's in the topic or whatever, but I just want to share because I think it's important to kapata ku share out there. Yeah. Nimekuja kugundua kwamba jamani, duniani kuna vitu tofauti sana. Alafu kitu kingine ambacho nimekuja kugundua ni kwamba kuna watu wana ulimwengu fulani hivi na yani kuna different worlds. In the world. Kiasi cha kwamba yani kuna mtu ambaye anashangaa like yani haamini kwamba labda ulimwengu wa jiji ni halisi. Kwa sababu ana ulimwengu wake mwenyewe. Yani haamini kwamba yani no. Yani wewe unaniona unasema kwamba you have friends ambao you've been friends with tangu mkiwa wadogo mpaka leo. No, that's not possible. No. No. So guys, kingine I will tell myself. Jamani. Asa, don't get it wrong, jamani. We are not angels. And we are twisted. Yani, don't get it twisted. We are not angels. But jamani, ule msemo wanaosema watu wanaandika kwenye ndoa sijui wambao wameuana. Wengine hata hawajaona bado lakini anaambia nani? Mimi sijui shehe.
Somo gani hapa?
Kwamba Philip was given another chance. I'll still choose you.
Poche kusema wewe.
Sure,
right?
Do we? Yani anaambia tu ya. Do we wanna die vive?
Do we?
Ina kitoka kwa suffocate.
Amekunywa makombe.
Kutoka hapo unahitaji first aid. CPR first of
all. Mimi ni hakika tu tutakuwa shape kusema.
Mwenye nice.
Yeah.
Afu na nice nilisema nikimaanisha.
Of course.
Yani nikimaanisha
kama. That's who you are.
Sasa guys, nataka niwaambie kitu kwamba jamani kuna mimi nakuwa very very grateful nikiwaza. Jamani, if I was given a chance, kwa sababu mimi kuna siku I think sini kwenye birthday yako, no kwenye birthday ya baba mlezi. Ndio nikaa nimewaza, nikasema baba mlezi ni Gigi's husband. Nikasema unajua kuna yule msemo watu wanasema kwamba you don't get a chance to choose a family you're born in, lakini you get a chance to choose your friends. Mimi na kubaliana nayo, though mimi nikaa nimewaza nikasema mimi with the circle of friends that I have. Yani, I can't take the credit kwamba I chose evil friend. Kwa sababu, kwanza kabisa, so kwa sababu, kwanza kabisa, I have yani, amazing people around me. And Mungu amenibarikia. Na vesema people, I'm talking about friends. I'm like, Gigi, her husband, sijui twins, and like, circle of friends. Sijui don't tell any hivyo. Kwa wanika, nachota kwa kusema ni kwamba, if I was given a chance, and with my sobriety, leo hii, kama mbubu tulianza mwanzoni kwamba, That is another thing that I'll tell myself. Kwamba, if I'm given a chance to choose people, friends again, yani, I would go and choose the same friends. Choose mtu wa kufanya naye sikio podcast huyu hapa jamani. Yani jamani, yani hivyo. Why? Kwa sababu ni at the end of the day, when I look back, kwanza kuna vitu vingi sana ambavyo ni unakuta ni kama najifunza, sio tu kujifunza jamani. Anyways, naomba tu itakuwa topic ya siku nyingine. But yeah, I don't know how did we get here. But I wanted to say kwamba, yeah, let me glorify God. Let me tell you something, guys. Genuine people are there. Yeah. I know out there, dunia inaaminisha watu hivi vile, hivi vile, hivi vile. But genuine people are there. Na pia, genuine people are there pia for you. Mm. But you also have to be genuine pia. Kwa sababu watu wengi, kuna kipoenja longera jeji, kusia na kulipa price. Kuna watu wengi sana, they love to have, a certain kind of maybe relationship kwanza kwenye urafiki tu, but they're not ready to pay for the price. Mm-hmm. Yeah, na price hiyo ni nyingi. The devil doesn't love good things ambavyo namdisha Mungu utukufu. Kwa hata sisi wenyewe kuwa hapa sio kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu, sio kwa akili zetu, sio kwa ujanja wetu. No, yani ni kwa ajili ya Mungu. Na ndio maana as much as we're born again, but we love to glorify God. Yani we don't shy away from mentioning God in things, in our lives and everything. Yeah. Let me tell you when we get here.
Mimi mwenyewe I don't know. Kila kitu ninachojua ni kwamba yani me with my friendships, ni kwamba I can't see myself without my friendships, and I can't see myself living without my friendships. Yeah, kwa sababu yani imekuwa ni kuna vitu vingine utapata nyumbani, lakini kuna vitu kutoka vitu vipata nyumbani. Vipata tu from your friends. Kuna zile, hata kuna zile bad moments ambazo nyumbani huwezi kuzipata, zipata kwa friends. Zile experience hautazipata anywhere else but yani kwa rafiki zako. Na kuna zile namna ambayo people wishes you well. Your family wish you well. Lakini kuna nana ambayo your friends can wish you well to act the extent you're like, you feel like you don't deserve, but my friend, I deserve it.
Yeah.
I'm sorry to
your say. Glory, you are glory, my friend.
I'm sorry to say. Yep. So like with all my deserving, I don't see myself doing life without my friendship. So I really love my friends. See, I really love you, my friend.
Yeah, man, we're telling things. We're still telling ourselves things here. So please, also, tell yourself things. Yeah. Yeah.
Mbuda alituamisha. Katumirisha gafa. Afsi jini likuwa wapi.
By the way, you're telling Gigi. You're talking to
telling
Gigi.
Her what?
You're talking to her. We said the how part, we leave it aside. Let's just leave the what.
Where the how part way? We are not ready to get hungry. The how part is too intense. It's too intense. It's enough for the time and what we have for the keeping day for this session.
Oh, what else would I tell myself?
Yeah, just ni kitu nichotoka kuongea sasa hivi. Yani I would tell myself kwamba I'm telling myself right now kwamba like Gigi, you deserve. You are deserving and you deserve good things. We deserve good people. We deserve answers from God. And sana sana kwa kwenye upande wa Mungu, I want to be very specific kwa sababu baby, you know tumekuwa tukiongea hiyo for some time. Kwamba kuna muda tunaamini kwamba Mungu anaweza kufanya vitu. Yani we are in no doubt. Kwamba God can heal, God can provide. Tuna miraculous. Yani just wake up in the morning and you are rich.
Yeah.
You can just wake up in the morning and
boom, you are healed.
You're having 100 million in your bank account.
Yeah, subscribe.
You sleep single, you wake up, ooh, somebody, boom, you are engaged, married. Yes.
Yeah.
You know, for some reason.
That part.
Yeah, that part, yeah. God can do it to anybody else, but not me. As much as I'm born again, as much as I consider myself as a believer kama ni muamini, ni mfuasi wa Kristo.
Tena naomba nikuongeze hapo jicho wakati unajembea yourself kwamba not just God can do for others but not me. Ila hata when you pray for others, then God will answer your prayers for others.
Na kuna muda kabisa unaona kuna kitu kimetokea kwa mtu and you're like, thank you God, like I prayed for this. Au na mwingine hata unakuwa reminded kwamba that person is living your answers. Is living your prayer
for that person.
Ulichukua ukimwombea ndio kinachotokea sasa hivi na kicho anachokiishi. Lakini for some reason kuna ile barrier ambayo nimejikuta niko nayo personally. Sijui imetoka wapi, sijui, I don't know, lakini I think ni kwenye kuendelea kukua kiroho, kumjua Mungu, kuwa karibu na Mungu. And that's the beauty of God. Kwamba ni nani ambaye hawezi kuwa nimekuwa defined. Ni juzi I think au jana Pastor Nathan akawa anasema kwamba mara kati na Uislamu. But he was saying something. Akawa anasema kwamba God is good and that's him. That's what makes him to be good. Hawi mwema au hawi mzuri kwa kufanya mazuri. Not because he has been doing good things him doing good things that does not make him being good. He is good. And that's him. But at some mwingine, let's focus on his goodness as him being good, and then we get to experience his goodness of our lives. For you, I think nilikuwa nimetengeneza barrier ambayo nipo like
okay.
Na mkuna kuamini, naamini ulimtoa mwana wako aje afe nini all that. Ila ni kuna vitu kama nilikuwa nimejitoa kwenye equation kama like okay, kuna watu ambao wanajibiwa maombi, kuna wengine ambao tumewekwa kuwa washuhudiaji. Washuhudiaji. Not to sound anyhow. Na sio kufanya kwamba like that
mimi na
none of my prayers has been answered. Not that. Lakini kuna vitu that have been longing like God. And unajikuta katika msururu umejiombea and nijiombee mimi kwanza. And unakuja tena kukumbuka like we're not supposed to be selfish. Like kuna there is more reward when you pray for other people. And when you pray kabisa ile kwa kumaanisha. Lakini I thank God and I thank the Holy Spirit kama nimefika point in life ambayo I'm not there yet. Lakini nimefika point ambayo I want to be telling myself every day kwamba you deserve. Unastahili kujibiwa and God is answering your prayers. Either you see them kwa macho, uone kwa macho, just know, yani focus on his goodness. Na mengine yote utaendelea kuyaona tayari, yani utaendelea kuyaona eventually himla kwa unfold. Na kwa ile nyingine unahisi kama okay, the good things zimekuwa zimeendelea kwa ajili ya watu aina fulani. And you think mimi still part ya hao watu. My friend Gigi, wewe ni part ya hao watu. You deserve good people around you. You deserve good things around
good
you.
Moments,
yeah,
good moments.
Yeah, good moments. Hata unakutambia na kitu online something nice and lakini unakuwa ni subconsciously like this is not for me. Na sio kama it's not for you kama you can't afford. Na okay, so maybe you can't afford, lakini ni kama God cannot use anybody else for you to have that thing. Ila ni kama tushaji exclude kwamba this is not for me. You can see other scholarship like scholarships are not for me. You can see people are buying properties like mambo mengine. Tusimtwike Mungu mizigo isiyo yake. Jiji ni mizigo yake. Mtwike mpaka atakaposema sisi mwanangu imetosha, kama kuna hiyo point. Kama haipo, take advantage of it my friend. Take advantage of it. Yani mtwike asubuhi, mchana, jioni,
usiku.
Yani we put yourself there. So long as haumkosei Mungu. So long as you don't get envious. Ya watu wengine kufanikiwa, hawachi kuombea watu wengine nini. So long as you stay steadfast in trusting God and believing God. Wewe shughulika na kwamba tu mimi I deserve good things. Good things ni portion yangu. It is my portion. Mimi nimefika point ni kama unaanza au ulianza kujidefine na certain circumstances or environments, because that's all you have been seeing in your life, maybe in your family, whatever it is. But wanavyosemaga mstari umechorwa hapa, basi ndo uanze kuchora hapa my friend. You deserve of good things. You deserve of all beautiful things. That's your portion, and Yeah, so kaa kwenye mkao wa kula yaliyo mema.
Yeah.
Yep.
I love that. Kuna hiyo point unasema yani Mungu mtwike tu, yani mpaka hata aseonye
kwa kweli. Hey, kama inafaga point anakuwa like, "Hey, now did you being too much, man?"
Akifika point anasema hivyo.
Eh, hapo tashia. Mungu kama haipo, dia sa God. Kitakuwa tu ni malast
samba kwa kweli,
na wale kwa kweli class wewe ukala sana usiwe the favorite,
utakuwa
tu the favorite last one. If not first ones, maana nao wanasema yao
eh, tena wale first of the one wa majeshi. Ah jamani, mimi kwa kweli actually nilichotaka kumwambia Benda ni kama nilisema tu
na Benda shasikia.
Yeah, na Benda shasikia, guys. So thank you very much. Benda umesikia. Umesikia. Yeah, mimi just I don't know. I think the other thing that I'll tell Belinda. Actually, I'm not so far from what Gigi said to herself. So I was listening and I was, yeah, ndo maana kudoso relate kama hapa unaona kuna points gani yani hizo. Yeah. Maana hizo moments kweli mimi wanazipata jamani. But another thing that I would tell Belinda is that you can do it.
Mm-hmm.
You can do it. Do what? Whatever. For instance, mimi, na kama ambavyo Gigi amesema kwamba like without a doubt, tunaamini kwamba Mungu anaweza kufanya.
Mm.
So, mimi tu mwenyewe binafsi, Yesu alisema tukimwamini tutafanya zaidi ya vile alivyovifanya.
Mm-hmm.
But for some reasons, naomba tu ni toy public service announcement. Ipo zaidi ya kwa kweli mimi kuna muda nilikuwa nasema hiyo ni mafungo labda ya wachungaji, maapostle. Sio kwamba siamini, unajua hivi. Nabii,
lakini kuna watu.
Yaani hao wakifuri, kuna watu ambao wafungua kwamba wao wakifuri zaidi Yesu hivyo zaidi ya kutembea juu ya maji, zaidi ya kufufua jamani. I'm not surprised because it is your portion. But mimi niko najitoa kwenye mafundi jamani. Hiyo ni tu mfano one area, but this is what I would tell myself, Belinda, kwamba uko kwenye kundi la wawe, yani Mungu anaoongelea. So you can do it. Na hapa nimetolea mfano. Kwa you can do it, yani in different things, you know? Kwamba leo hii hapa, you want to change the world, you can do it. Mind you, sio kwamba na neglect principles, na neglect CD process, mchakato na kani tu, no. But even going through mchakato, you can do it. Because at times, maybe nasi kuna vitu kibwa nimeshe kwa tia tamaa kwenye mchakato. Jema inesu nisiwa daka. They're like, eh? Who said to trust the process? No, my trust is in the Lord. I cannot even trust the process. No, the process is not to be trusted. Let me trust God. Because the process be processing with my friend. I don't tell myself, you can do it. So, ninapo diambia pa you can do it, me too. I'll go listen to this and start seeing what do I want to do. And remind myself that I can do it. Because why? I can do all things through Christ who strengthens me. Even views in intellectual things, views in spiritual, even in financial, even whatever. So I'm telling Belinda, you can do it.
Yeah, Gigi, you needed to hear that. Yeah, so we can do it, my friend.
Yeah.
So guys, what would you tell yourself, like your current self?
Yeah.
Utamwambia nini? Yeah. Utamwambia nini? Utamwambia nini that Susan? Utamwambia nini that John? Utamwambia nini that Paul? Utamwambia nini that? Utamwambia nini? Utamwambia nini? Utamwambia nini?
That Joseph. Utamwambia nini?
Kwa tuendelee kuambia hawa watu wetu wa ndani, kwa sababu wanaambiwa vitu vingi
sana. Hapo kwenye kusema kuambia vitu vingi, kuna niliona post, I think soon at Priscilla Shari, if not Priscilla Shari, but I don't remember who, but I saw a post. No, it was not Priscilla Shari, it was somebody else. Alikuwa amesema hivi kwamba that yani kwamba you not taking action kwenye some things ni kwa sababu you are listening to that whispering voice that's too loud. And it is whispering at the same time, it is too loud. Yes, Chakomba, you cannot listen, you cannot hear other voices like God's voice. You cannot hear Sidui voice, Chakomba, you can. Kuna ile tu maybe voice ya doubt. It is whispering, but it is too loud. Ndo maana ina ku freeze. Kwa hiyo kama ukosoa kama like tunaambia mambo mengi. Tunaambia mambo mengi na dunia, na mifumo, na shetani, na watu. Kwa sababu kuna watu ambao wameshakuwa kwenye box kwamba wewe anyway wewe afunishia
hapa.
Hata kama hawajakwambia direct, lakini the way they would handle you, they would handle you. Ukitoka tu nje ya mipaka, kuna nani wata send message tu kwamba this is not your area.
Come back. And for some reason unakuta ina make sense to you.
It speaks to you, unajua to that part ambayo na wenyewe ni kama you just need a confirmation. And you started like, telling yourself.
So you thought.
Now come back. Or like, oh, I was not wrong. Even this person knows that I'm supposed to come back. No.
Yeah, ndio ile kama mwisho siku usipofanya wewe maamuzi. Utafanyiwa tu maamuzi.
Yeah.
Usipojinenea wewe watu watakunenea.
Yeah.
So usipojiambia wewe kama you can do it my friend, you can't do it and you won't do it until you won't anymore.
Na kwa kumalizia hapa kuna kitu Gigi naikopa na mneneaga. It's not a bad thing, guys. Let me tell you.
Yeah.
It's not a bad thing at all.
No.
It is just not, it was not something that you would prefer.
Yeah.
You know? And it is, get it. Sio kitu kibaya, but it was not my something her preference. Yes. Kwa hiyo sugar yangu jamani. Leo kaniziba mdomo jamani. Jamani, sugar yangu mimi nakupeleka declaration zake madhabahuni. Mimi nipeleke wapi? Nikose backup jamani. Nimejikuta okay. Maana sugar akasema hivi, Amewaza, aliwaza maana ya point. Aliwaza akona kila siku nanenewa jamani. Hivi maisha si ya kwangu? Acha nianze kujinenea. Kajinenea na kaenda beyond. Kapeleka kujinenea kwake na kuwa kwenye bastena. Kwa tunakazia
kwa. In short, rafiki yangu. Na ndugu listeners, ni kwamba nimepata mfuasi wa kuendelea kujinenea.
Jamani kwa kweli
nenea nilikuwa najinenea.
Yaani najikuta ni prayer partner.
For your preference.
Yani for my preference.
Then it's actually an option for you to compare in that what I'm praying for.
Jamani,
yeah, so
this was
my
so
preference imepata wafuasi
guys.
So this is to tell you it is possible. Just decide.
Hapo yaamini. Yani let me tell you something. Yani that's how powerful things are. Jamani, unajua mambo. I say hapa I'm getting very rich. Kwa sababu gani? Now within me my whole being has shifted. I'm like, now God, it has to be that. Yani I'm faithful.
God, you are faithful. You have to.
It has to be that. Yeah. There is power in agreement. So let us agree.
Yeah, we have agreed.
In faith. Yeah.
Yeah, we have agreed.
Yeah.
So guys, have you seen that? Yeah. So next time, somebody new.
Yaani nimekuambia mimi na pia nimejifunza kitu. Mtu anakusumbua, peleka madhabahuni.
Usimekeneza.
Usimekeneza kwa sababu unayangaisha na mimi.
Mama kufanya sirini sana unaweza ukafa. Mshirikishe
mambo. Sasa ndio yangaika na mimi
ndio ni mpray.
Jamani jamani,
and you are my prayer.
Jamani nyewe kweli kuna nguvu hapa na mtendo to be that.
Yeah, I'm glad come there is something to go. Kana chimi mwenyewe. Yeah, mimi mwenyewe
mimi mwenyewe amina ya the one.
Kuna something me has been awakened like
kwa kweli shoga yangu. Guys, please take charge of yourselves.
Yeah.
In your lives. People be speaking so much over yourselves.
Mm-hmm.
Kama ni kitu ambacho you don't want, hata kama sio kibaya.
Mm-hmm.
Kuna vitu ambavyo sio kama ni kibaya.
Yeah, inawezekana wewe you want chocolate and mtu anataka strawberry
exactly,
au vanilla.
Exactly. You want to be an engineer. Right. Mtu anakazana
doctor.
It's not a sin, but that's not my preference.
Yeah.
So take charge. Speak to yourself, and that's why even this episode ya leo tunasema please speak to yourself.
Yeah, take charge.
Take charge.
So guys, thank you so very much for tuning in, kwa kusikiliza, kwa kuangalia.
Yeah.
Please, kama umebarikiwa, usisahau ku like,
yes,
usisahau ku leave a comment, usisahau ku subscribe, lakini zaidi sana usisahau kumshirikisha na mwingine. Ila ukishindwa kufanya hayo yote, usiache ku take charge of yourself, take charge of your life, usiache kujiambia kila ambacho unataka kujiambia. Na mda mwingine sasa hata unataka kujiambia nini? Ila una vitu unataka kuambiwa, jiambie vile ambavyo unataka kuambiwa. Kwa sababu na mgonjwa kasubiri watu wakwambie, my friend, they want.
They'll tell you what they want to tell you, but not what you want to be told.
Kwa mda mwingine to just tell yourself what you want and what you want to hear. So guys, hadi wakati mwingine, my name is Gift, you can just call me Gigi.
I'm Belinda, you can call me Benababalifa.
Tumawapenda sana.